waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kamarooyin amni ayaa lagu tijaabin doonaa ilaa 300 oo ah xarumaha xanaanada caruurta ee waddanka Australia oo dhan si wax looga qabto dhibaatada amni ee saameysay nidaamka xanaanada caruurta. Wasiirada waxbarashada ee gobolada ayaa maanta oo Jimcaha ah kulan ku leh magaalada Sydney si ay uga wada hadlaan xal u helidda kiisas xadgudubka caruurta ah ee la sheegay in ay ka dhaceen qaar ka mid ah xarumaha xanaanada caruurta. Xarumaha qaarkood ayay khasab ku noqon doontaa in ay rakibtaan kamarooyinka amni ee CCTV-ga loo yaqaano, halka kuwa kalena ay ikhtiyaar u yeelan doonaan. Kamarooyinka ayaa lagu xidhi doonaa meel kasta oo ka mid ah xarunta oo ay ka soo haraan musqulaha iyo meelaha caruurta lagaga beddelo xafaayadda. Dowladda federaalka ayaa soo jeedisay inay bixinayso $189 million oo dollar si loogu fuliyo horumarino kala duwan, iyadoo sidoo kale doonaysa in la sameeyo diiwaan qaran oo lagu kaydiyo shaqaalaha xanaanada caruurta. Wasiirka waxbarashada federaalka Jason Clare ayaa soo jeediyey in dhammaan heerarka dowladeed ee Australia ay si wada jir ah uga shaqeeyaan ilaalinta caruurta. Shaqadan waxaynu ku guuleysan karnaa haddii aynu wada shaqeyno oo keliya, waa haddii aynu dhammaanteen dadaalka kordhino. Dowladda Australia waa in ay dadaalka kordhiso, gobolladuna waa inay dadaalka kordhiyaan, hay-adaha kormeerkuna waa inay dadaalka kordhiyaan, ayuu yidhi. Maxakamadda Magistrateska ee Brisbane ayaa aqbashay walaacyada amni ee booliiska, waxa ayna xukuntay in aan la ogolaan doonin mudaharaad lagu taageeraya Falastiiniyiinta oo axadda soo socota lagu dulmari lahaa buundada Story Bridge ee Brisbane. Mudaharaadkan ayaa qayb ka ah waxa loogu yeeray maalin dibadbax oo qaran loogana soo horjeedo dagaalka sii xumaanaya Israa'iil ka wado Gaza. Qabanqaabiyayaasha mudaharaadka ee Brisbane ayaa sheegay in ay weli rabaan in ay mudaharaadka u qabtaan qaab kale. Rima Nach oo ka tirsan ururka Justice for Palestine ayaa warbaahinta kala hadashay banaanka maxkamadda.
We're here in the first place because Israel is committing a genocide according to the International Court of Justice. There's a plausible genocide occurring.
Sababta aanu halkan u joognaa waa in ay Israel geysanayso xasuuq. Sida ay sheegtay maxkamadda cadaaladda caalamiga ahi, waxa suurtagal ah in xasuuq dhacayo. Dowladda iyaduna waxa waajib ku ah inay ka hortagto in oo la dagaalanto xasuuqa banaanbax nabadeed sharci darro maaha, ayay tiri. Israa'iil ayaa beenisay inay xasuuq geysanayso maxkamadda cadaaladda ee caalamiguna weli go'aan kama aysan gaadhin arrintan. Qof shaqaale oo ah Boost Australia ayaa lagu soo oogay dacwad kadib markii lagu eedeeyey inuu Boosta ka xaday kaararka bangiyada isaga oo kadibna siiyey kooxaha dembiyada abaabulan. Khasaaraha ka dhashay halka ayaa lagu qiyaasay $1,500,000. Booliiska ayaa guryahooda oo Koonfurta Sydney ku yaala ku weeraray qofkan oo 56 jir ah iyo 2 nin oo kale oo da'doodu kala tahay 35 iyo 72 sannadood, halka oo ay ka heleen hanti la xaday oo ay ka mid tahay $410,000 oo isugu jira Australian iyo Maraykanba, saacad nooca Rolex-ka ah, boorsooyinka noocoodu yahay Louis Vuitton, hubka taysarka la yiraahdo, qalab kale oo korontada ku shaqeeya, iyo karton sigaar ah. Xafiisyada Boosta ee kaararka laga xaday ayaa ku kala yaala xaafadaha Edgecliff, Woollahra iyo Double Bay. Saynis yahamiin Australiana ayaa ka digaya in noolaha qaaradda Antarctica ku nooli ay halis ugu jiraan in ay ku dabar go'aan muddo 75 sano gudahooda, iyadoo ay qaaraddu waajahayso isbeddel xawli ku socda oo aan la joojin karin. Cilmi baaris ayaa muujisay in isbeddelka cimilada waa global warming-ka ee uu sare u qaadayo halista ka imaan karta heerka badda oo kor u kaca, iyo suurtagalnimada dabar go'a shimbirta la yiraahdo Emperor Penguin dhammaadka qarnigan. Dr. Nearly Abram oo ah saynisyahan sare oo ka tirsan qaybta cilmi baarista Antarctic ee Australia ayaa ku baaqday in si degdeg ah hoos loogu dhigo qiiqa hawada lagu sii daayo si loo yareeyo isbeddelka cimilada.
The number one thing that we need to do to address these risks and hopefully avoid them where we can is
waxa ugu horeeya ee aan u baahanahay inaan sameeyno waa in aan si dhaqso ah u dhino qiiqa hawada isla markaana aan ugu sii dhaqano heshiiskii Paris Climate Agreement ayay tiri. Australia ayaa ku biirtay xulafadeeda ku cambaareynaysa Israel qorsheheeda ay West Bank kaga dhigayso deegaano sharci darro ah iyadoo ay wali xiisada diblomaasiyadeed ee labada dal sii xoogaysanayso. Wasiirka arrimaha dibadda ee Australia Penny Wong iyo wasiirada arrimaha dibadda ee 20 dal oo ay ka mid yihiin Canada, Talyaaniga, Japan iyo Ingiriisku ayaa si wada jir ah u soo saaray bayaan ku baaqaya in Israa'il si degdeg ah uga laabato go'aankeeda ah in ay aaga E1 ee bariga magaalada Qudus ka dhisto 3400 oo guri. Qorshahan oo uu dejiyay wasiirka maaliyadda ee Israa'il Bezalel Smotrich ayaa laba qaybood u kala goynaya daanta galbeed ee ay maamulaan Falastiiniyiintu. Bayaankan wadajirka ah ayaa sheegay in qorshahani uu halis gelinayo amniga una sii hurinaya rabshado iyo xasilooni darro isla markaana uu gebi ahaanba ishortaagayo xalkii laba dowladood iyo in uu Falastiiniyiinta ka xadidayo in ay galaan Jerusalem. Madaxweynaha Finland Alexander Stubb ayaa daliil kulul u jeediyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin isagoo ka hadlay dhulalkii uu Ruushku rabo inuu ka goosto Ukraine. Wadamada Yurub ayaa wada hadallo kale sidii ay ciidan ugu diri lahaayeen Ukraine si ay uga hortagaan weerar suurtagal ah in uu Ruushku ku qaado kadib marka dagaalka hadda socda dhamaado. Si kastaba ha ahaatee, Ruushku ma aqbalayo in ciidamo ka socda wadamada NATO la geeyo gudaha Ukraine. Mr. Stubb oo la hadlay telefishinka NPC ee Mareykanka ayaa sheegay in dhulka uu Ruushku doonayo inuu ka helo Ukraine uu la'eg yahay cabir ahaan dhulal badan oo ka mid ah gobollada Mareykanka.
The best way to explain it is that if you take the relative landmass of what Russia wants right now from Ukraine.
Habka ugu fiican ee lagu sharaxi karaa waa sidan: hadii aad fiiriso dhulka uu Ruushku doonayo in uu hadda ka goosto Ukraine, waxay la mid noqonaysaa hadii aad bixiso Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina iyo xataa Virginia, kadibna aad ku dhawaatid Maryland, marka dhul weyn ayaa laga hadlayaa, ayuu yiri. Dhanka kale, madaxweyne Putin ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si ay uga wada hadlaan heshiis nabadeed, balse keliya buu yiri marka madax sare oo labada dal ka kala socota ay horay u sii xalliyaan arrimaha ugu muhiimsan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il ay si degdeg ah u bilaabi doonto wada xaajoodka lagu sii deynayo dhammaan dadka lagu haysto Gaza iyo in la soo afjaro dagaalka socday ku dhawaad 2 sano, balse buu yiri ay ku xiran tahay shuruudo ay Israa'il aqbali karto. Hadalkan ayaa ah jawaabtiisii ugu horeysay ee ku saabsan soo jeedintii hakinta ku meel gaarka ah ee dagaalka ee ay soo jeediyeen Masar iyo Qatar, taasoo Hamas ay aqbashay isniintii. Netanyahu ayaa la hadlay ciidanka ku sugan xadka Israa'il iyo Gaza isaga oo sheegay in uu weli taageersan yahay ansixinta qorshayaasha lagaga guuleysanayo Hamas iyo in la qabsado magaalada Gaza.
I have come to the Gaza division today to approve the plans that the IDF presented to me and to the Minister of Defense for taking
over. Waan maanta u imi cutubka Gaza si aan u ansixiyo qorshayaasha ciidanka difaaca Israa'il ee loo soo gudbiyay aniga iyo wasiirka difaaca ee ku saabsan qabashada magaalada Gaza iyo in la jabiyo Hamas. Aad baan uga mahadcelinayaa joogitaanka ciidanka kaydka iyo dabcan ciidanka joogtada ah ee u heelan hadafkan muhiimka ah. Isla wajiga waxaan amray in si degdeg ah loo bilaabo wada hadalada ku saabsan sii deynta dhammaan dadka yaga la haysto iyo in la soo afjaro dagaalka iyadoo la raacayo shuruudo ay Israa'il aqbali karta, ayuu yiri. kumanaan falastiiniyin ayaa ka baraka ay guryahooda iyadoo oo taangiyada Israa'iil ay ku sii siqayeen magaalada Gaza 10kii maalmood ee la soo dhaafay Saadaasha hawada ee waddanka Australiana waa sidan magaalada Perth ayaa laga filayay maanta qayb ahaan daruur 19 degree Adelaide qayb ahaan daruur 18 Melbourne daruur 19 degree Canberra shuux suurtagal ah 18 degree Sydney roob maalinka oo dhan ah 19 degree Brisbane shuux ama labo 24 iyo Darwin oo ah qorrax 33 Dollarka Australiana maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Mareykanka ah iyo dollar iyo 10 senti oo dollarka New Zealand ah warkiina maanta intaas ku dhan yahay.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.